Yo.
I'm Carnese.
Alfonso.
How are you?
Good, how are you?
All right, time.
Yeah, easy, I mean. Not if cafe, we know.
No, okay, okay.
Mune tusha?
I'm in the house,
Oh, okay, number. Na chafa ya mipishe mon, na hali kwa tachi ya IDH kadi. Yari yamo songs yesu yari ya. Na chila pisha mwa ati mpange ipi mwashu.
Kutia panga sense.
Kutia panga sense sana fe. And then title ni Infu Mushibiri.
Ok, na kutu mwete mte.
Ok, tuwala landa number. So, ili complete te, umfweni. Fiance fili complete, so nalabi kama extra song yo na kwata na Dev. Eyo ndimo fi eneka na ena. And then number, na chila pisha mwa tina mwenga na mkwata kwa song fi yi ya kwewa tina ene shidimo. Bati?
Ata kuru watu, ukanja fiance fi ashatu.
Okay, nalabi mtu minama details.
Cheers.
Okay, Alfonso.